Sauti Records.
Ila ushakuwa wangu wa maisha mrembo, hata ukipawezi kuwa mama wa kambo. Tungekuwa grandpa, definitely bimbo. Tu analeta mezesha na maviji mambo. Juzi juzi alienda kwa kina Adhiambo, kutuchomea CV wakiosha viombo. Ati wakiosha viombo. Mini wako forever, hata wafanye nini weni wangu my diva.
Triple S, I trust you, my baby forever and ever. Mini wako
mbaledi, Nancy Nils, I trust you, my baby forever and ever. Weni wangu
my lady.